before. Wengine na white no, mapenzi ni marefu kama series is a 24. Asubuhi ni kiamka, we kwangu kama kio. Mwenye kumbatia azalani ata wani so.
Ukiwa nawe na jiisi miko huru, tizileki uko imara kamilima ya uruguru. Subuhi ukiamka unafanya kazi kama slave, na hiyo ndo sababu inakufanya upake ble. Baraka za baba na mama unazipata ile sana, mina we pamoja mpaka siku tunaoana. You know I got you mama, you know I got you mama.
Baby wewe kwangu au kui, we ni kila kitu kwangu kauli kuwa au jui. Nitakuvisha pete ikifike kesho subuhi, nijua kuhusu mimi walopita si watambui. Wana kusema usnu na yoni yake pia ni fema, wameze kwa kusema usijari baby we ni special. Usi waze leo waze kesho, na kutaji zaidi instrumental. Na kupenda toka way back, na kutaji zaidi post ama Maybach. Unde muda wakutowa posa, unapendeza ata ukipige para kama ambalosa. Nikibudi om na kukuta, umeweka ugari migebuka. Alafu umechiru kwenye bed, unasema if you ask me I'm ready. Now I'm in the house now.
Nataka tuwote milele, wendo binti wa Afrika. Nataka tuwote milele, wendo binti wa Afrika. Ninakupenda.
Special, you see, yeah, somehow, yeah. You know how we do. I said I'm in the house, baby. Yeah, in the house, baby. In the house now, yeah.